mukama we bala bukeseza nolwalero nga ndi mulamu nsaba n'olunaku olwalero katonda wange olongera omukisa oluŋŋamya amakubo mwe mpitira katonda wange naŋŋenda okukola siyiza balabe bange abanenya mu by'okukola wagamba mukutuya nange nnyo mwe tunajjanga ebyokulya nsaba mukama nange mikono gyange giwa omukisa nga buli we nkwata katonda wange nga nfuna bufunyi nkusaba omukisa mu bulimu bwange nkusaba gy'oli nkusaba omukisa mu bulamu bwange nkusaba ogumpe katonda wange byonna nsiima mazima byonkolera nsaba n'ensawo zange ziremenga okubeera enkalu nemu okudagana kyendya yadde okudagana kyennywa ndi mugumu w'oli kuba manyi tolindekerera olaba gw'oliisa bisolo ebinyonyi ebitalina nnimiro bino ebiroto bye ndoota katonda wange nsaba bituukirire embeera eyaluma bajjajja mbi nze nsaba embuuke ebyalema ababanzaala nze nsaba mbikole katonda wange nkusaba ommeruse ng'omuddo bw'ogumeza mu nnimiro nfuula amakoola g'oku miti bwe giwatula ne gigumiza ninze gwe nensize gwe manyi tolindekerera owonyeza bali owonyeza bano manyi nange osobola lujja kukya lumu lujja kutuuka nfune ekyamagero kyange ninze gwe nensize gwe manyi tolindekerera owonyeza bali owonyeza bano manyi nange osobola lujja kukya lumu lujja kutuuka nfune ekyamagero kyange kise nange ng'enjuba bwe yakangevaayo mukama lina eddoboozi lye wampa mwe mba nzijanga kye naalya saba oliwo omukisa katonda wange bulirwa ennyimba nnyimba ebyamakulu ebyo ebizimba abantu balemenga okubeera abakodo bakwatengako ne mu nsawo katonda wange abako kyampadde katonda wange omwongera omukisa buli anabangako yo kyampadde katonda wange omwongera omukisa ayi mukama ninze gwe nesize gwe manyi tolindekerera owonyeza bali owonyeza bano manyi nange osobola lujja kukya lumu lujja kutuuka nfune ekyamagero kyange mukama gw'osalawo buli kimu ky'oyagadde kibeerawo njagala okyusa omulembe gwange ogujje mu gw'obwavu nkooye okutugubala nga ntunuulira abalina nkooye okutugubala nga ntunuulira abafunye njagala mukama nange nzimbeko ku maka ge yagaza motoka zendaba ezo zebbeeyi n'eyange beemu ku ezo nsaba omukisa mu baana bange ngusaba gy'oli nsaba amaka malungi agalimu omukisa nsaba amaka malungi agalimu omukisa muliwa 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 abakooye embeera muliwa 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 abanoonya omukisa y'okutambuza ebigere okusula mbusiisira okusekererwa kuno okujogebwa muliwa 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 mwe abakooye embeera muliwa 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 mwe abanoonya omukisa ninze gwe nesize gwe manyi tolindekera